ari mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ubwo abapolisi b'u Rwanda basanzwe bacunga umutekano mu murenge wa Bugeshi barashe umwana witwa Mushinze Yezemerance dushingiye ku byo bamuzi batubwiye uyu yaragiye ku ishuri ku rwunge rw'amashuri rwa Mugongo aho yigaga mu mwaka wa kabiri abaturage batuye mu kagari ka Nyacyonga muri uyu murenge ari naho ibi byabereye ntibasobanukiwe n'ibyakozwe na polisi uyu muturage yitwaye Umugisha ari mu biboneye uko byagenze
ubwo numva ikintu kiraturitse ngirango nibuye bateye ku mabati ngiye kubyuka ngeze ku muryango ndeze imbere y'iwanje mu murima wanje aho nduye mbasanga imitwaro tasigaye mbabona n'abapolisi babiri mu polisi ngeze ngaho hari ibitega bibiri ngaha iruhande imbande y'iwanje ku nzu ihari arangarura arambwira ngo ni inzu biri nyuma ariko mbere yuko kugira ngo ambwire ngo nzu biri nyuma ndonarinzi ko harimo umuntu aho ngaho mu musambya yagiye kwegura yegura ukuboko ngagutya yeguye ukuboko ngagutya kuwo muntu mba mbonye ukuboko numva uwo muntu aratatu
ibi kandi byashinguye abaturage batuye muri aka gace kuko ibimenyetso byose byagaragaza ko uwo mwana yaragiye ku ishuri ndetse imyaka ye ari mike ku buryo bitamushobokera kwishora mu byo polisi yaba yamujijije
baravuga ati koko muntu yica umuntu umwana unganuca yaracoye kuko uwo mwana ndakindi yari yikoreye yarahetse agakapu k'umukara kari kanari iruhande rwe uwo mwana nje ndabona yarenga nanzi yuko yarari hamwe nabo ariko uko bigaragara ndamutwaro rwariguraho go yoshobora kuyikorera ko bahise bamutwikira imyenda
nyuma y'uko uyu mwana arashwe abaturage nabo barakariye polisi kubera gahinda inzego zishinzwe kubarinda zari zibateye ntago byigize na gato byorohera yabo uruhande rw'abapolisi cyangwa abaturage kuko abaturage bateraga amabuye inzego hanyuma n'abapolisi batangira kubarasaho nk'uko abaturage babibonye babitubwiye uyu musore uri mu kigero cy'imyaka 30 n'umwe mu bari bahari ashaka kureba uwo mwana wari warashwe
nabaye mbyutse mu gitondo kare nkiye kuja ku kazi numva amasasu aravuze hirya y'iwacu ahitwa mu bikuka muri Nyacyonga nirukanga ndi kujayo nkiye gushungera nkezeyo nsanga abantu benshi akavuye nuko ubwo twarimo gushungera hari abantu bashatse kugwanya abapolisi nuko umupolisi ararasa ubwo nari ndi kwirukanga ndi gukwepa nk'uwunamye ikintu kirampfumuye nk'urushinge nkiye gukoraho nyine hano ku rukenyerero mpona n'amaraso mpita nkeka ko bandasha
icyakora uyu siwe wenyine wakomerekejwe n'amasasu polisi arasaga ku baturage kuko bemeza yuko abantu barindwi aribo bakomeretse mu gihe ubuyobozi bw'akarere buvuga ko ari abantu bane nyuma y'izi mvuru zose umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda wungirije ushinzwe ibikorwa bwa Nasano Vensa we yahakanye ko polisi yarashe abantu ku manywa y'ihangu
ariko mubimenye ngo nta mupolisi wavuye ku kigo cye aze afite umugambi wo kuza kurasa yarashe abantu yahagaritse nijoro
yamaganiwe kure n'abaturage nanone mu gihe avuga ko nta mupolisi wajya mu baturage ngo arase
iyo umupolisi ahagaritse abantu nijoro akabahagarika nijoro mu mwijima aho guhagarara bagafata amabuye cyangwa bakabangura imipanga cyangwa bagafata ibisongo umupolisi yakora iki hari umupolisi warashe umuturage nk'ubungubu akabagukamo akabarasa iyo abahagaritse kuki badahagarara ngo bavuge aho bari
cyakora bamwe muri bo hari icyo babona cyagakwiye gukorwa kugira ngo polisi yoroherwe no gucunga umutekano w'abambutsa ibicuruzwa mu buryo bwa magendu
yabo baturage bakora ubwo bucuruzi bwo gucyora noneho leta icyo yakora ikabahuriza hamwe kuko ibahurije hamwe nk'uko umubare wabo uzwi nabo baturage kuko basanzwe bazi uko bacyora yabahuriza hamwe ikabigisha niba ariko kazi bakora ikakabavanamo ikabashakira kandi kazi ko bakora noneho tukazareba koko niba ari undi muturage uzongera kwijyanika mu ibyo bintu wasanga ariko kazi kabo
kunina ko abarashwe basaba ubufasha bwo kuvuzwa
kuko nanje nagarukiye ubusasa nuko nasanze ndujuje ibyo bya ngombwa ngagaruka niterereje igihumbi n'uwo wido yiterereje n'undi muhungu bari kumwe barashe mu mutwe gusaba ubufasha ko mwamfasha niba ririmo mukari nkuriramo niba ari no kuhapfuka mukahapfuka
umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi ahakana ko Mushinze Yezu yaragiye ku ishuri ahubwo akavuga ko yarafatanyije na nyina umubyara kwambutsa ibicuruzwa
nawe yari afite uko ahuye n'ibyo bikorwa ko harimo n'umubyeyi we waruzanye ibyo bicuruzwa ashobora kuba yaraje kumwakira ngo amutwaze ibyo rero byabaye butaracya naho ibyo bindi ni ibyakomeje gukurikira iyo insida yabaye muri urwo rukerera kuko abaturage bahise baza kureba ibyabaye ko bagashaka no gushyigikira ababigizemo uruhare ni ibyo rero byagiye bikomeza gukurikiranwa kuko n'ubu ngubu twari tukiri mu nama bigeze saa sita tukiri mu nama n'abo baturage
ubwa mbere Ijwi rya Amerika itangaza inkuru z'abaraswa ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu bituranye cyane cyane uyu wa Rubavu Imirenge ya Bugeshi cyanza rwe busasamana niho hakunze kwambukirizwa ibicuruzwa polisi ivuga ko bitemewe birimo imyenda ya caguwa inzoga z'amagendu urumogi n'ibindi biyobyabwenge bigira ingaruka ku baturage Gloria Tuyishime Ijwi rya Amerika i Rubavu.